moyo huu umeniwasha moto. Moyo wangu unawaka wakitu vibaya. Moyo unawaka waka fire. Baby, yani umeniwasha moto. Ukiwa mbali najisi vibaya. Mwili unakosa power. Baby, nice fra baby. Nice amani deire. Nice kiwa na wewe. Napata raha. Oh my baby, nice fra deire. Nice amani baby. Nice kiwa na wewe. Napata raha. Oh my baby,
nimezunguka dunia nzima, sijamuona kama wewe hapo. Nimezunguka dunia nzima, sijamuona kama wewe hapo.
Nangoja nikusife baby, weni nyota kwenyanga. Bala mwezi unavyonga, minipatia. Na kwa kusibanduki baby, umenizidi ujanja. Moyo numeshika namba moja baby. Nice fra baby. Nice amani deire. Nice kiwa na wewe. Napata raha. Oh my baby, nice Friday. Nice amani baby. Nice kiwa na wewe. Napata raha. Oh my baby,
nimezunguka